kosandam sebe kokki min sai min dannina dam min dannini dam bade di itati sai dan dani ke min ittake tungon majja min gatta e jolloru min piya fawoda sai ne bandan wurto kosande birama jemma fu nyalli jango subhana illa hejja ittane bamma min kawra fadmuda ban etati nay min bunka sai min burtina e ne ban ami himbe amino domi min gari be ande jolloban be ande jombonda min itta e ko jarte suka be amino jara miden jara miden kokkitira
jesetama on yeyrabdi do hawti do tijo noy kebirton kosan anen asendirti
dawliru e gorko no wodi bawde sai bilana o nagge mun o nagge mun se nagge wote non o bilane subana o bilane la sara serewbe no poti sai kebi barke majjun serewbe pota ummina hakkilo gorko mubben kebata fus bana i herme non debbo fu ummino hakkilo gorko kebata fus
tumure kosan da wadi lumuji ara wawi hedde foti
mi heba keme jeegon keme jiddi kosan dan tan mi heba nebban he mun wakkati gon buudi o junare luma mango mi heba keme jeddi e mun
do tijon hakkune mo e makko no wodi se o jeey luma ngarti non cetto makko na yala wonko cotto
wallahi minen min kokkata be fu sedo tibe min gadan sai muraduji amin min codan kaataji amin pade amin bodde gude amin bodde min moddina wuro amin fawoda codan lamdan amin makari gabuwa romaji min gi igineji beldi min sanne miden coda min gatta eli fu minan cotta min yanta do tijo fu so ma nyama goro sai pantira goro ay am wala ko min cotta e majja beera wadi min challi mudu
se on cotti ko sanna fa hande kodan baawi ballitiron do tibe en se taama hono ciedu wulli fa ballo naydi imo
wallahi miden balla miden coda saakuji doobu saakuji bijje en huune fu ko warti ciedu se waroy miden baawi wallude be fay hande miden balla fa mido wodi duube laso e tati del birnin gawre e chunnul kosan dan kosan mi sonni mi sodi nagge mi sodi be mi wadi dewle sukaabe komi ko inda mi do wada hande to gommi do se yama mi moddina suudu suka am mi do waawi moddingo he kosan